Don't want a yo yo ko, oh you ye mika, so kase wizos ye. Nyazo bale, don't want a yo yo ko, oh you ye mika, so kase wizos ye. Wani ye ye kreasa yo, wa viene a foka yukli, a foka yukli ye.